studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to bogi jande gafanu hala mamadou sama seku jamnyal sakrabe kidibe gotu do jogolal lam hakunde jo fuddan aswere janguto ccb ton e le balde didi cnc bien gubal cnsp e kany dental pelle leedindi to ton dra haklaji do jangu leedindi jabuji arandeji kore minisma do warahoreji le majereji lewru juu jabidundu e kanya kurita nyande sapo jet lewru uto njalti hultama wide sapo e njatonno heddige hen ko buri tabbe temdore chapano njom barmi le majereji di nayo iwi hen be sapo njom barmi nyande kurita gotta to boji mawdi be protection civil darde yimbe yu kakilam ben denno patti tawede e nokkuji yaajudi batte gidali kamu maduno le lekki di ngoni seba kabaruji amna hande kikidi aljumare nay lewru septembre 2020 bismillah sakrabe joda halaji do jogol laamu hakkunde jo op dan nam bien jangu joy lewru septembre leedi mali kenyan woni ko gubbal cnsp humpiti dun to katitun kawrte de yo bamako do e kanye le region gaji di yalla huncande hore kala ko hasindina le yo bien yontere warore de woni ko dido botudi hani jogititede kada na ko ben en lendi musa jallo e do feistango amnata jall
no golleji di kan yardini wala fu ko hokka e do majjun wakkati jonin o no kawritangal hani wadirden ka dum etabede cnsp martini kumpa kenyan e hawritingol mudun en e yottinobe kabaruji fuddugol golleji di asawere jango e deedi ndi fuf e lewi comité national pour le salut du peuple cnsp puddode ngal gollal arandewal lato bomde tobbe yogaje e de kawrute kande wadde do bomako do kanyi e le region ngaji di e le nyaloma mum o parti politique ngaji anatawa hen société civile m5rfp syndicat ngaji fa warde pelde baade anditirte association ngaji e ko nande mudun non holli tiri be habbitibe jottino kabaruji cnsp holli tiwi de gollal ido wal tawete de kawrite gaddo wal eventere warore de woni sappo kanyi sappo di lewru septembre o wi joda kanen ngani ka wadan wakkati mudun do bomako do kanyi hejaabe huube e region ngaji di kanyi e hejaabe bibbe leedi di wombe caggal leedi non holli tiri kulunen ismaël wagi do e di joda kanen ka fuddute comité national pour le salut du peuple ana jukki kawrite mudun hono pelle yogaje m5rfp mi citide tan o jodo kalden mawdo biyaado ana wada asawere joel lewru septembre 2020 bortanoma timode yontere jabbine de
gubal cnsp bismike kikida ko fedde m5rfp to katitun do mbien landilal batuji lam hakundejo jangudi isa kaw jim yo neddo m5rfp kedon ko mo hanni kedo amen to katitun no kirsin abibatu dra e do festango omar wegalo
c'est la suite logique de trouver
le kitade dati dimi ngodunda e nangudi il arande di fami ki oto yalla hono jam e deder han hewtredi le leti di wala fu dundu do wite yen kalbe darnute laamu hakkunde te le nokko o do laamu hakkunde mo jamarde fu hani tawete li hen yalla bopi ngada di il arande di ana jottine ko dabbi non e politique meden bopi mata to di du fati wala kasel m5 kanne fadde hippitinde laamu ibk be fu mo gondi e do o do hakkille yalla laamu hakkunde jo
une transition reçue.
Kala njibe bedra famdu hejul sutoni no mbawi natural bembal WhatsApp numero 76 62 85 51 via mum mbudu yow takki mudi 37 321. Fedde natortobe askuma noddi yeso saria dental kanakobe lede CDAO batte jukoje de be pawi do leedi malindi tiagal hibugol lam ibika askuma holliti wide alkamnya mbiyan alkamsare kenyan be neldi talki di suudu saria CDAO e wi ardi be kado mbiyan ania fedde CDAO na yedda sariaji kebe be leedi malke Abdul Wahab jakite yo joko horejo askuma kedana ko mo harni e telephone arkature e do fostango den alisisi
saria udo keroji leedi mali e juude amen ana yadda saria ngaji leedi mali dun sabi so mina nawto tobe le askuma mi bami aadi noddude cdao yeso saria horebe leede balebe wontu gorgal mo pawido mum nardo leede balebe margal lobbal kanan ko be leendi o waawi jukkude dun sabi so mbiide wajibe juude amen noddude be yeso saria won avoka mo mi bami de leedi mali noddude wobbe wara beedo e mum ni golle o so a yewi pelle fa heewi ana walla men golle o fa yotto bale societe civile won yimbel fa heewi gombe to gondube wallu dem men le golle o
dental ministre en mbiyane chondi dent ben leede sappo e didi europe ngadi batu to leedi france to mbiyane nyande alal barinde do kabaru leedi mali be fufundenti holtinde metti mabbe do kurita mbiyane nyande sappo jis leur août 2020 himmi samindo lamu ibeka kanon e wi florence parmi kanko ni ministre chondi leedi france hello fufu dum watta e mbiyande golleji barkan leedi ndi fa hande le kabaru di kore ministre ma do maybe mbiyande wattu majireji lewru juillet jabbi dum du e kanyam mbiyande wattu kudita o na jukiti wadede ka gila joni won jabar jabuji holita mbiyen kebaadi holita dun wiide bangal majiridi sappo e jetto mbiyen iwi hen tamdoro e chapanjo barmi so bangal nyande kudita sappo e njom barmi nayo heddike hen kedanna ko hebandi en asitu kante e do faystango amnata jall
Du Radio France International RFI kany hokki di kabaruji arande e lugogol be darani be hakkeji bi koy adam rebbe ngadi e bonandaji gaddi leurji jappini du kanyin e coup d'état o yimbe taton mayito kayto ne do goto hendi gento sigasto yimbe sappo e nayon do bamako do ko burten derede be sappo parmu du woni adadu bonanda gaddo e majereji di lebi yimbe lugato be loni be kolliti wide habbiti be deedi ndi hono police gendarmerie fa warde habbiti be hambe habade terroriste be Kanyuncha bimbini torra kebuda bea yimbe. Chagal ko ibona na iko kaa ku deta joki hen. Laatike sababu so hipi lamu Ibrahim Boubacar Keita oka. So komite national pour le salut du peuple. Dota amu wat ingar gwallal tawe yi yambonan hen. Ele luga gol minisima ka huliti duwana angwanga. Elevi yimbe luga to beka. Ukuliti wide yimbe na yon. Woni warabe hen. Kuburi sapo enjo yon barmi. Ele nyaloma sapo ijetu utu 2020. Doa ema junka luga to be minisima be ananduomi. Fasen espek lapinan unen. E do majun tani e yoppitingol yimbe sappo ngeddon nanganobe to suudu kasumon du bamakoto nyani nyaloma laamu o hippande e lebe yimbe police en hewbe anahen nanganobe wondunobe e terroriste en kany e bonugol ngongaaji yogaaji fa warde munugol mal fekka borne
to gundam to no le region tumutu nedo goto iwi hen tato barmi anebe do rewbe dido e kanyen ben bonandaji kaki dum woni ko limta tiagal hepugul suudu kanyen woni ko dum bodi ben tiagal tuboji mudi le cercle o ben 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 fuku barum be fuf ben naba masref nuku o fa hande le dido mbi bonandaji tuboji di mbi leedi mali nedo dedo balde de ben temede cuudi goni chamdi le nokuji kewdi ben leedi ndi e wi meteo froti modo mo ben jam bonandan jam na heddi fa hande guldi reproduction civile dardi jamarande wattande hakilo ben nokuji yogaji lieutenant colonel ummu sanogo yo ben hore ardo kabaru cellal to guldi reproduction civile kedana ko halni mohammed ak alida e do fastango amnata jam
ko buri hewdo fu yimbe gollobe leggese be so kam wari be dogon tudade ledde de ne ana jogi kutteji sannen so gidango wari ana bayi hebudema kanyin e majali fu neddo hana tawede e nukuje mawdi dedun sabi so gidango wadi dun dun wa hebudem tuudi gondi do laawi jiyan di jabborto do yini baawi helude sabi ko buri hewde di tuudi fu a tawan e boko woni ana baawi helude wakkati fu non neddo hani wadde fa rento e di tidanaji duwa e de nu kuje fati wala e majje hono yimbe donnobe e kammube dun mi don darda be e mota sabi be ngaddan hore mabbe tidanna ne arande arwa wiide kammu ana misa arwa wiyaade ka e labungul tobo go an wawi mawmude fa majja lawul tawete a sendata goudron o kanyi do lawi jian di jakkortodo nenno sa anati hen wondo kawrata do mawni a yolot ko wakati ji jatin jammiji kammudi ana nabo mabilaaji
bangal kabaru yewtireji finantawa bama ar fuditti mbi jambere mudun tagal lebbi joy darnugol golle batte nyaw covid 19 le leedi mali dum waddi e wattu mo gubal cnsp mbi jambere couvre fi ude 1h yade jambena 5h fajiri me kambe mbi kambe yimbe bama ar be pdwri bangal mudun danno e puddan wattu lasara yottinde wattu 1h jamma
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
Sengare li kabaruji amen der region gaidi mbi antu santu ne do goto iwi hen kenyen tati lewru out mbi an lewru septembre batte accident to terekumbe ngunde wuro wodi do 100 kg goto selon mbi an e wi kambe seda fuji ne do o mbi an mobile iwdo bamako woni mbi an guppudo ne do den kanko donno do mobile o kay ndari no fa do ka yimbele nangi mo wi lam ko be mbi an yu batte mbi an yedugol sareji lavi to gawo tun neddo goto gonnodo le mubul mudun ben yiddi e yimbele bandi en le dende chateau kala ko o jogi non tetama wonando beedo yimbo ben kanye dun fay mubul mako tiagal dum ben ko woni ko ben habitu be martina kumpa be baawi heptude mubul ngil kay ka ben neddo yimbe be ka injita ka helten wiide beedo yimbele do be andaka tafun ngoni ana wondi e dogri fa hande kore fudama yalla wana ande ko do kudun sabi ben hono gulleji ti wor en timina en kabaruji di en bianna to yoroso ton benne yimbe kifoso e bura ngadi ima dara famingol jamare de bangal e be kabaru jande rehe kanye e ben sudede ila yonali dum wadi e le ben yewtorede radioji e wonande pelle kewde ben denobe gurede e kanye e mobulay yimbe e kanye pelle kewde bangal e ima dara jangigo sukabe dum wadi e ben taw itube kalsi ben pawi be dimina odido guliji won ONG Azir e kanye Save Children e do kabaru ben ko wiyete sudede ila yonali sukabe dum timita kabaru amen do e sede yotor meden wawande.
See you tomorrow.